Kisha nipige goti kuwaombea wenzangu. Na chini ya mbawa zako nimelaza kichwa changu. Baba wa milele hakika wona tawala. Chini ya migu ya kumanoni na sujudu. You are the ancient of age, your love never change. Juu ya dui zangu wendo una elevenge. Neno lako mimsomaji, umenifanya monaji. Uweza wa unenaji, nguvu ya utendaji. Nisiwe mtu wa kujaji, wewe uwe judge. Na mwisho nivike taji. Nimetulia, no stress in my heart, dele ninafurahia. And I'm so happy, giza umenondolea na nuru umenangazia. Watesi wameniachia, Jehovah Nisi, ni Mungu na inishindia. Na kila magumu yote ninayopitia. Jehovah Shalom, hakika wewe amani. Ndani ya moyo wangu amani umenipatia. Jehovah Shama, wewe umenizunguka. Nisiweze patwa na ubaya wa kila namna. Jehovah Jile, you are the God my provider. Sitapungukiwa na kitu chochote kile. Jehovah Lafa, ni Mungu kwangu mponyaji. Unaeliponya hata sasa nina afya. Umenifanya wa thamani machoni pako. Unanipa nguvu ninapokuwa mnyonge. Thank you Father, I'm the head and not the tail. I'm the winner not the loser. And more than a conqueror.
Son of our living God, the Lion of the tribe of Judah. He is our Redeemer, He is our Savior. Amen.